This is the African music mix on the Voice of America.
African Music Mix, right here on the Voice of America.
Hey yo, hip hop heads, this is Different Zulu Point and Haji coming through all the way from Senegal. Thank you, DJ Awadi, for making this happen. You know it's native, babe. So if you feel you ill on the flu, boy, let go me orange. Vanessa, your flow starts like us Polish. Lyric with Polish, we let it go since it's Tonish. And we pull it out, my corner is Carlo. Get the delan of Antoine, there's a game, go on, boss, or a solo go on. So the English words, we are black, yes, of course, the power of the viewer. And one day, Africa will unite and I'll lose a continuum. So the English words, we are black, yes, Africa will unite and that loop to continue. Hey yo, salam, san, bunani, mambo, pua. It's still that Zulu boy from Africa, back in lyrical strength of Noah, carrying the microphone over his shoulder. Africa's African soul, case and it's rough for the soldier. Green Reaper, Oseki Pitang is some keeper, brothers keeper, Osayoko San is some people, Ugen and Giga. So now class is in session, so don't call up your preacher. The true teacher, Messing and Chien is on Shinja, Libenjang is in Desinja, Umpe, Kunwe, and I've seen this like the change of also. welcome to winter. I'm so glad that I can reach ya. Now your throne will be richer. Umoyi ngcwele wangisuthisa ngaphitha.
Missing breaking news is something that you never have to worry about.
VOAAfrica.com.
It's always there on our website, VOAAfrica.com. First, fast, fair, and in-depth news is what you get.
Yeah. There's no tastier recipe around. The African Music Mix on the VOA.
Thank you. and cooling down the days. The African Music Mix on The Voice of America.
Ndajo kumisha taji, sikiliza yetu mistari, kahojelo adibaji Uniwezo wetu ndugu, mola donto aji Toni chonacho kilini onyesha kipaji Kwa fanya wazu kaji, wendajo kumisha taji Sikiliza yetu mistari, kahojelo adibaji Uniwezo wetu ndugu, mola donto aji Nafaki nikijuliza majibu, baro nigiza Labda mzuke mjiza kubadili hizo fikra Zandoto na herf, awazila ndovi perf Kamili kuwa batili hizo ninjama potof Kika maji wa baridi ya kiwa ndana jokof Nami napima pembe panapo mstari mnye off Staki kula mifupa nataka kula minof Au niweke tens nye pes, welevu uwe mwepes Nipate kio kos, nana sulizi hifasiri Nodokane na giza, nikaziwe mwanga wakandiri Umiza kichwa msi, sijonekane batiri Shika mic kwa diri, au tue hongo kwa siri Hip hop china kisi, tonekana simsafiri Nasto iskata maa kweje rap track na diri Konjeshe kipaji kabiri, nandipo watapo kiri Kilini onyesha kipaji Kwa fanya wazu gaji Wendajo kumisha taji Sikiliza yetu mistari Kahojelo adibaji Uniwezo utu ndugu Mola donto aji Toni chonacho Kilini onyesha kipaji Kwa fanya wazu gaji Wendajo kumisha taji Sikiliza yetu mistari Kahojelo adibaji Uniwezo utu ndugu Mola donto aji Fane kwenda mlama Kama jahazi lisha zama Fuguo jichora chato Rekebi shamboni sasa tazama Kipi kio nacho Au misa hao sini za zama Usipo ziba ufa Utakuja jinga ukuta Na mahute kimbiwi Mali popote takukuta Instead ya tapo kushika kika hapo tofurukuta Kuni fando lisi wa hip hop ndani ya bongo Na fresh ita kidogo wasani kutupia na madongo Awelevu mecha hisha na ufahamu katiko bongo Marafiki wanafiki bado naleta kipti manyongo Abachezi trakza mwizao 80 faka pe hongo Wapi na kwenda jamani kumbukeni tulipotoka Mkwede likuwepo na sasa yupo bado anafoka Tazidi kuropoka na kemia wop hata choka Japo mambo yake kwa sasa yapo kimshazari Wengo likata tamako kuona fani hii atari Halipiga moja kondo kutesti zari kime Tari wenye vipaji wa shiki na fast Wazugaji wakaya embali Yeah katita maa kwenye rap kweka na diri Kwenyesha kipaji kamiri na ndipo watapo kiri Toni chonacho kilini onyesha kipaji Kwa fanya wazugaji wendajo kumisha taji Sikiliza yetu mistari kahojelo adibaji Uniwezo wetu ndugu mola donto aji Toni chonacho kilini onyesha kipaji Kwa fanya wazugaji wendajo kumisha taji Sikiliza yetu mistari kahojelo adibaji Uniwezo wetu ndugu mola donto aji Mungo kwa sasa nani anastahili kupishwa taji Aitu mfaruma bongo kwa konyesha chake kipaji Budifu wa tenzi watu usio sichotaraji Konyesha upewa wakili hadhira simone mzugaji Wapo wengi wenye uwezo lakini wanakosa mitaji Dito chanzo kikubwa kina choficha vyo vipaji Walio juu kwa kweli wengi wao ni wazugaji Wachacho batishaji moja moja wana vipaji Kwa hali kama hii platinum bongo tustaraji Na kuna testa ili vyo vyote kuvishwa taji Kumbazo na shangwe na kelele za utazamaji Budifu wa tenzi na style ndizo zinazo jaji Sweke mbele kipato mkaza ni grab kuna raji Ni wito, wala his fanya pito Darasa rosha huli ushawia dhira pasipo malipo Wewe ni msanii, jijora tatu katika jamii Kufundisha kinadharia kima tendo kama nabii Na rap takubaliwa tukenda kwa stali hii Ila tusikata tamaa kwenye rap tuwek nadhiri Kuonyeshe kipaji kamiri na ndipo watapokiri
Our record, Amit AK
Wazugaji wendajo kumisha taji Sikiliza yetu mistari kahojelo adibaji Uniwezo wetu ndugu mola donto aji Toni chonacho kilini onyesha kipaji Kwa fanya wazugaji wendajo kumisha taji Sikiliza yetu mistari kahojelo adibaji Uniwezo wetu ndugu mola donto aji
The African Music Mix. The best African music is right here.
En direct du studio SRZ. Sorozo. La classe. Arens. Sorozo.
Mmm. de todo. Va, Bilingina, Momolingina, mi, Moke, Wegwa, Moke, Kiribae, Kirisape, Baba. Mola moko mone Ga Bolingo timi galina da Gamo futa la mate Gamo lango baba.
Une fois, deux fois, trois fois Kirinando somo londo da
Bolingo a gagnere Azamba e chouere Musiki a gagnere Yeah, yeah, yeah Gaio molina dae Galina dae
Gaia baba ere Gama puta la mande Gama puta la mande re
Bijou en or
Moling binambi
Même pointure mama
Moling binambi
39 chérie
Mola mo commandé Mola mo commandé Ya que salangonzo papa Tizinando
Bolingo a gagnere Asamba e chouere Musiki a gagnere
Naya baba erere Gamo futa la mande
Super wax oko
Gamo futa la mande Ayana kan seke
Na beko ki abe sege
Ayana Mustafa
Fas na galaxi
Ayana kartye bu
Nambere ti mamboro
Ayana kasayi
Na beko ti bu le miche Galina day
Yeke salangozo papa Jusi na hato
Oligo aganyere Asamba e chouere Musiki a gagnere Yeah, yeah, yeah Gaio molina dae
Suka, lenda Juga, number one Suka, lenda Juga, saloze Suka Denda, Suka, Banda Iki, Suka, Denda, Suka, number one.
Ongula, Jean-Jacques.
Alain Baka, le meilleur des meilleurs, depuis la coupe Musiki 98 et 99, le meilleur de Best.
Restaurant le pays.
Wow,
attention, attention.
Wow,
hey baby foot.
Wow,
attention, attention.
Wow,
hey Yombo Baka.
Wow,
attention, attention.
Wow,
Azita.
Wow.
France attend de Toulouse.
Dawaka, Dawaksom.
Bédel, des lions.
Tell your friends about VOA Africa. Music, sports, and news.
mama Baluka vale mangodie
para fifie oh di dodo para fifie oh di dodo para fifie.
Playing music commercial free on your favorite radio VOA Africa. Of the music you want to hear from your favorite artist more often, right here on VOA.
bringing you near what you long to hear. The African Music Mix on the Voice of America.
Yeah. From Niger to Bongo, the African music mix.